boy.
They call me burner.
It's blood names.
Hey, 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 hey. Now you they make me sit down, they sing this song. Gala, gala. You can't they make me feel like I do you wrong. Jaga, jaga. If you want time, I go give you more. Jara, jara. Today, today, you go give me love. Sawa, sawa. Hey, hey. That's if you walk on my pants, now my dude. One paka, one paka, one Anita. When I'm boy, I try to kill a say. One paka, one paka, one Anita. That's if you walk on my pants, now my dude. One paka, one Anita. The boy chatakilase wana paka wampaka wana nita
adekaburu kwa Mandela rudi kwa bibi kinondoni ambalulu kunja dela mwanangu gigi simuoni aje
ainama
mama
ainuka
baby shot down
ainama
hey 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 konyesha ulivofunzo
ainama
go down baby
ainuka
give it to them baby
ainama
kutunza so sura so shepu nini kimona tabani hivi sinura sepetu ama ni mwite jina gani baby gaya badikila mwendo kama katapila migu ya pombe tequila she the best my mind pamutu bakongo kabila madongo lunyamila and she so sweet vanilla she the best my mind
oh oh oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Adekaburu kwa Mandela rudi kwa bibi kinondoni ambalulu kunja dela mwanangu gigi simuoni aje
ainama
mama
ainuka
baby shot down
ainama
hey 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 konyesha ulivofunzo
ainama
go down baby
ainuka
give it to them.
Oh ya badem, toto nya upoli. Anathimacho mlegezo gololi. Katika game, funga tu goli. Atumaliza kimchezo kai goli.
Kirima, kirima.
Anda kirima.
Baby kirima. Kisima, kisima.
Anda kisima.
Naingia kisima. Nizame mpaka chini. Ebo, nini katoto kachafu kama bata. Mina kafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie Simba kacharara. Anataka msambwanda kwa bukujeru. Aje
ainama
mama
ainuka
baby shot down
ainama
hey hey hey
kakuta
onyesha ulivofunzo
ainama
go down baby
ainuka
give it to them baby
ainama
hey hey
kakuta
ruksa kutunza
hey, hey. That's if you walk on my pants, now my dude. One paka, one Anita. Hey, when I'm boy, I just kill a say. One paka, one Anita. Hey,
that's if you walk on my pants, now my dude. One paka, one Anita.
Simba, my vision ni tashen. Bile madem zao na wakita.
Yes, boy.